ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
Mamadou Ouattara to ɓoggui jonega fandu haala Mamadou Sama Sewu jaam walla sakiraɓe heeɗiɓe jande sukaɓe lojaɓe na heddi latade tiɗɗal le Mali ɗum holli tippelle darniɗe hakkeji lojaɓe alhaali ɓurɗo fuf tampinde dewi en ɓeɗorto faamu les journal meɗen gomakoto yimɓe na jogiti woytade tiɗallaji ɗi miyayo jon en kureji nam bemba sanne hono jamare nde hinni kawar muɗum en pacci tan fay ɓoyata caga ɓule en Mali ɓe cartage mimodiran bamako ɗo ñande aljumare nde ngal ɗo kawrtal ɓen coupe du monde latanike kamɓe jeyoɓe kaki sport ɓe keɓal ka noon ɓe drapeau ɓe kay wona noon ɗum wuri ɗingoni semme kabarji amen hande beeten alarbari 3 mars 2022 bisimilla sakiraɓe ONG ngaji Mali holti wiide wona ndewoy tan ber ndewɓe fof jogitoto jandeji mabɓe no haniri ɓuri fof loƴaɓe ɓe pelle darniɗe hakkeji mabɓe goytigue jogole mabɓe le sifa jande leydi ndi e wi surbaɓe loƴaɓe ngal ɗo Rafika Potal woni moɗo e suɗu ɓen sabuji ngottugol jandeji e mabɓe guila low Mariam Koulibaly wonko heɓani kena fostago Oumar Bagaly Ali Sisi
kanko noddirteɗo Sadio Sangare yomo suka debbo bumɗo ko wawi jangude o hollitiwiɗo wakkati nde mo watta école ngay ɗo yoɓɓe gonɗo o fuɗɗi heɓude tiɗallaji kamɓe ɓe gala jiile ɓe wajibe tan sinaɓe jaaha les séries ngaji noddirteɗe littéraire en
neɗɗo jowɗiɗo to woɗɗi mo saraɓe muɗum wala bawɗe wawa warde wakkati jangude saabi ko ñaki ko nde cuuɗi janguirɗi dow yimɓele ɓe jiyata fa gasa ɓe wajibe juuɗe mumen sooda talki bindiɗi ɗiɓe jahata winditade e bindi koɓe mbawi famude min hooremin fuɗɗiɗi e sukaɓe rewɓe fa heewi jande gal ko heewi mabɓe hande fu yalti saabi muɗum
hawa keta ekkititoɗo golle les nokku mumɓe noddirte institut des jeunes aveugles kañum du ɗum haali wattu joni o wi saraɓe sukaɓe an kani wattude leno koyɗe muɗum en
yoga e sukaɓe rewɓe ka fu ana yalta école saabi koɓe ñaki ko ko heewi mabɓe ne fu wona ko jaɓi ñakugol mumen ɓeydade ɗum du yoga e saraɓeɓe ko heewi mumen fu milno so a naɓi sukama debbo ijatan omo wawi fiɓɓanade hoore makko kanko tan tawi wona noon ne ɗum wordi
saraɓe sukaɓe ana kani wattude koyɗe muɗum yalla hono ɓe kani yoppirede le cuuɗi école ɗi fesotama fedde nde noddirte union malien des aveugles ana wondi e wadde do hen immadaraji noon kanko noddirteɗo Hadji Bari o hollitiri wide lamiɗo nde ɗo fedde
satu
saraɓe fewde tiɗɗalla koɓe gonnude muɗum ko wawa faɓade jande sukaɓe rewɓe ɗum saabi so gollirgal amen ngal ana waɗa immadaraji fa notoɓe wattu fu so o andani ɗum e wakkati immadaraji fa heewi ka fu ana hani waɗede nde oɗo nokku yella eɓe keɓa laamiɓe fedde noddirten imaf nde mbi laamana hani wadde immadaraji mawɗi yalla sukaɓe ngala jiile ɓe ana mbinde le cuuɗi école ɗi yogaɓe sukaɓe rewɓe gomɓe tonɓe ɓe mbi noon tan watta soɓe keɓa mbirki kañen gurdam newi ɗan le nokkule ɗe
ndewoy muɓe dun na jogi hono ɗiɗo tiyallaji jande e wi horojo jande mabɓe mbiyen ana hani laamu o darna cuuɗi l'école muɓe yalla mbiyen dawrude tiyallaji ɓiliɗi e jande ndewoy Moussa Keita wonko hani intala agbila keɗen fo tan ko Ali Sisi
tafonni takugol ɓeyɗo yimɓelle ilale galle mumen fuɗɗata a tawan won abba gonɗo to joguiɗo sukaɓe rewɓe ɗiɗon goto o ana nana goto o paaho mo wona paaho o woni paabeteɗo sanne o woni bindeteɗo cuuɗi école o woni dokketeɗo ko hasindini muɗum fu tawa paaho oni saraɓe miilan kañum ka hana wattede école saabi wala hakkille jangude ñande fu o fiɓɓani hoore makko waɗi immadaraji o jangui fa o heeɓi diplôme makko def jande makko ɗo hatta saabi wala fu no watta so heɓa jokkinde jande makko le leydi tafoni dabare mo kollitanmi min ka oni woni sariya kollitaɗo o teddini honno ɗum wirani dabare ɗiɗoɓal muɗum ndu woni somi jiɓɓe fa ɓeɗo sukaɓe rewɓe heeɓa jangude wajibi kina kaki gollirɗi mbawɗi waytidde dewta ko ɓeɗo yimɓe wawi famude wattele cuuɗi janguirɗi kasen ndu tewtude andude so tawi ɓeɗo yimɓe ana wawi neldede yaade le cuuɗi lisiŋaji hoɗum saabi soɓe mbawa neltirede jale cuuɗi janguirɗi goɗɗi to golle wawi janguede so ɗum latike jango a tawan kamɓe hoore e mbawani hoore mabɓe
sagiromi totta hakle muɗum kabaru en banggal bem amen facebook haydi twitter banggal mbiyen hippugol terroriste en dow mbiyen d'accorde habitiɓe leydi mali to tesite e boni ñande 21 mars ndenno adat o ɓeydike nden e wi communiqué état major ndenno dina fama en nayo mayɓe yo sappo e jeegomo e kañe dow capantato e jetton e sappo e jetton barmuɓe e kaki kewɗi bonnaɗi so kamɓe terroriste en ɓe kay sa dina mbiyen sappo e tati mbar masimbinaɓe yo capantato e jeɗɗo masimbinaɓe ɗiɗon ndu naggaɓe kaki kaɓorɗe kewɗi nagga tettata mbiyen tetaɗe fande li kabaruji li ndedo yontere nde men tacugol courant tay kam tateji kewdi leedi ndi hobbe metama bamako do sabi kuteji mudum no de ben e galleji serusji ben jangnirde dramal maga on kam ben ke da fasango alsisi
avec cette coupure
on tacugol courant wol timmata ngol malin ko wonde fewre mudum ka hitane fu wakati wulare wari do watta min kam de mi wakati war jonka no be kan tawtan ne dum dabere sabi idu naaji san imma daraji ana hani wadere yottaade laamu li indi kulji fa hi fu wonton ko wawa wadere su courant wala ventilateur kubata so wala courant wattu wulare min baba feydana de tudi amen di wala ventilateur kuteje mudum kana momni so gonga allah o wulare kan tacugol courant o ha yarata fi wattu mum gon jon o kol min goni be de kan timade ko min jangata ko min baba wadde dum sabi courant wala
est-ce qu'il y a une coupure
imadraj amay tawde fufu biirna golobe edembe heba ki ben heba ka yalla sefadi du odo kabar o fandeli kabar du biirna tidalla kabaru biirna tidallaji li leedi ndi na wundi matere saneli kuruji kewdi bamako denno yimbele hewbe na metta sabi mudu rewbe biirna gallibe kambe buri fufu rewbe gallibe mati dido tellaji ben nyamduji le lumuji di denno hono fufu hinade odo kabaru wonko kanko bala kamara heba ni kede fosango alcisse usman yalbudi
gelea bangana
minen kam bi njia tidalaji mudi hande bangal chogu soma ko mi dokite lumu go ko niwi fu wala le faiso ujinere jogi da awawa soma de fahi hande mi de wowi sodde somaaji fahi neba ana tiidi tew o wawa sodde wana hala
sabedi ka gele
meden goni le galle njayi wotu cakti do sabe tidalaji di be bayliti no be chomirto wonno go se divide jom suru dido ba fatimata dumbiya e gorum ibrahim njayi wolti mi wiide tewti e kureji di famude don
ni jako sare mi naso da fare
rewbe defo be de be ka fu wajibe juude mu en hibintinde cugu somaya mu so wana do arande mide bawno somade somaji amen fu e kalisi ko mi dokete ko tawa wala fu ko mi beedi hin ngal nyalo mo hande o wana non do wordi so an hoore wala ko beedu da hin wala fu ko latto mo fu ana andi lendi alhal mo wolni mudu hande o tiddala o wala fu do haade kalisi o wana ko hebeti rewbe ne ngana gollobe min jeyi tewtore kalisi o ne wana ko hebeti ran dun kay tiddala
kaddu anga famiuna
ewi andindo kabaru kebal docteur Modibo Mawo Makalu kabaru kebal leedi ndi ana fawi dow ko nyaamete le galleji
ebe kan wadde ko e mbaawi yalla malinkobe fu ana heba nyande no yidiri yalla dum ana heba wadede wajibi kina cu guji di yaafa gouvernement lam lindi ana wawi joddade halda gollirdi darani do hore mu en yalla cu guji di ana laato cu guji goti lumuji di du ana haani hebbinede kaaki lam leedi ni wonko wawi wadde bangal mudum am wawi daranade sadda kaaki yogaaji feccere mudum
farde cuggu somayeji beydade baba galle en anakaani ciwtude ko dokkata e cuggu somayeji
nyaloma hertango tew yambinama nyande ala jabbiden den den no fanda mudon yo fide dabere no tew o nyam butugol ben butugol nyam yo fide dabere yalla tew o nyamgol mudon na buite sanne hadde dun no ben e tiddinde sanne dabaji di e huntande hore cellal bi adama e kunande mudon le mali do ben dum wadama e wattu mu dabaji di mbawata fi yeltinede sujeede cagal leedi ndi den no bangal mudu kambe dunken nyamduji ngadi ben nguuti ke dun no ben kambe tin nyamobe be de ben nyamobe tu jakkobe tuube e do kuteji mbawdi tawede hen kanko sali sugo ko ben ke do fastango usman nyal buli alsisi
o nyaloma adna fuddama yambinede illa hitande 1985 ka himbe mali hewbe andanamo tew ana e ngure bonde horsude sanne leydi meden gi nanno yopude don ana tidi dum wonno ko be horsinimbe tew sanne ko kollitiwide
min kam mi wawa wadde nyaloma kibota mi nyama e tew min kam de nyama tew nende fi wawa fi damna nyamgol tew o hore ana weli sanne le oro wakati
wonno ozu ko jokolle abubakar dukure hewbe nyamata tew ko be ngadi tado be kaddoro cellal mabbe e mbaki lubbi cial limabe
mi akal flele ana heba libbi didi jomi nyamata tew mi nyama maro nyebbe kanye liddi de nyama buru kanye nyebbe sabbi mi ne wada bilki sambe cali
docteur fatumata kone andin do kabar ngure holti wi de o nyalom ana hani daranede sanne leydi meden di
wattu e juude ame haltande yimbe wiide won nyanduji goddi gondi to nafoji sanne ko wana tew o tan buri fu liddi waccore fa yotto nyanduji goddi di ngana tew dabaji tan nyamgol tew o hore ana faabo nyawngaji hono tension kay utidi gol
kanan ko be dogotore ana dat e jamare nde buyde nyamude tew beyde nyamude liddi
nokuji kewdi mbiyon la sahale wuddu leri malindi na jogi tialari jam ido wattuji di denno ka do tidalla mata masanne le gulli madraji de fande le ido nokuji denno jamara de holti wide ciagal jam tini dam tialaji jam mata madun le biyangul zatnyangaji dabaji ko nande mudun denno ele odo hal won ko yambina nyalama hertanago jam kanko fatia taron ko ben ka do fastango umar gol alsisi
soni wala ko wada ko yawi bonanda wadan no gote yimbe wonbe nokuno dirtia kedu le ndidon gendi gondi le lamu almustrat region gaw holitiri wide
nanna na kanade kele
fundu goto tan won do fay hebure mada si on jang goto sa imaki ila fengo fajiri a hebata saatu undo e hor ana yor saabi ko dun yogete sanni yimbe kan yarango dabaji sabi wulande ka sambe mudo ana momni sanni minen nada kanon ko be lindi fabon le baler le ndidu dido tidalaje goter gondi mater le nokuno dertede yuroso le region sigaso le dede goddanto hebu den diam be bi wana ko ya fe non kanko noddirte Mariam Badre gote ngondo ton holitiri wide
parce que nous
mi de mbawi jodaade mi doma ndiya saatu fa 2h beete o erdu so goto na didi tan bawda hebude ono hore oro andi so ngay didi wawa daranaade neddo nyaloma kip so ngonga alla dun ko tiddal maw minen kami anda fu hodun sabbi bindu so ma jep ngana ngado ko wayi fu yella na hokka men ndiyam
convenablement
wakane nyaloma keedina ndiyam cheni dan wonde yambine leedi meden di lamo holitiri wide imma daraja ngonte wade le hen be kali dun le jonte jabbino de do pomoko do
balle sede fadde matchu mbien baraz yaade coupe mondial qatar 2022 kambe sporter jogoble malibe wadde no dango imma dara yimbe le fuf den no tula lumongo bomoko kambe jewobe mawji mbien jogoble be kay beltike san dido wattuji di ka non wonon wurdi kam bangal jewobe drapo mali mbetabe metabe rafi client en umar wagul ko be wonko kanko umar wagul hebani ken fo san kanko alsisi
jogoble mali ana kane hortinde e jagabule leydi Tunisie le aljumare stade 26 mars do bomoko do wattu jono kambe sotto moyoji wombe leydi meedi ndibe mbi ngondi hebude hen kebbe mabbe kedde mo kanko noddirte Youssouf Diagne yo cotto kaaki wadobe mbirki sembe celde ko massifi do hen
yadi marché
lumo kana wodi moyo ngajidi do ana sode buri fu moyoji jagabule en leydi Mali alhal mo lindi wolni mudum o beedale tiddala gondo do yimbe be ka wawa sodde di so wana do wattu kan o yimbe faahi codi
commandement
tayde fu kambe sottobe drapo ngaydi kay be mbi kiliangaabe jottaaki le nokkuli mabbe do wakati je mbay wadde nyalomo fu tay wala ko be ciotti Drissa Traore yo cotto drapo ngaji
le marché la
minen kambe de le lumo do saatu mi le mbay wadde nyalomo kibbo tawa wala fu drapo goto mum ciotti mi le pawe jike ame wiide do e aljumande dayen ko mi kibi yeyi ti sala o ka ana wodi yimbe wonko hinno goddum le lindi ko wana sodde drapo
lanna
no diro macci ngaji yaade coupe du monde mi citi den wiide jere ngaabe hewbe codi tikke ngay fa ko ka supporter embe do yetaire fu FIFA ka hollitiude fa te stade ngaydi kebine pep non be kalniri laami federation ngaji gondi le leede leede
Sidio Tamani de Faba Muya gouvernement leede Suède Danemark Suisse et République Tchèque et Union européenne
sakra bangal men kabaru amen le kreduji to nyoro mango tonno hol tamba wiide nyande altenere de noga go mars 2022 gollo e ben kam e gollo be mari be noga e taton toton dra hakilaji do hejo golle 2021 le commune o bangi goddo dun no be huntane hore sarya larugol tawade e golle musel embe e kanya surgul kake gollide mari o ardibe mari be ben metama e yebar yugul susuruji ele commune o to kay ton holtama wiide men ko warata temedido jin en ben nangada jang ben na ngundi e janginede margal liddi chofe ben na golle jardien e ande kesse nyande altenere de go no go mars de fuddi balli tati be ngarata ngal do kawtal ngal landini WAIF Mali e ben agi men agri vision sahel ben ambeku ngal landini ben angi ambeku iti jawdi ambi ko inti jawdi mudun landi ben ram ko be region be jetti sanne o do golle o en timinan kabaru to kajul to do hulta wiide ben kawrital kabaru radio wada ma nyandi altenere noga go mars ko warata tabantaton ardibe radioji ben hejaabe laamu horebe pelle jeunesse rewbe e ko nande mun en ben hawri hen fana mudun wonno ben rentinde kambe hedatobe e golleji landinal programme radio fedde radioji kiridu landini galdo kawrital e fa du faba kalisi ONG or fedde bangal golirde mayre PPSD sakra on timta kamro yamene mi tonta ba sa fumta do bembal am 3w.tabany.org madu no dom viamu 37320 do seri yotrem de magazine yota me de magazine dun mimi hala ben figul ballon coupe du monde kawta coupe du monde mo jagabulen idon hana wurde woni nyande noga e morceur hakune Mali et Tunisie deno match o wado ben yo wattu 17h to latirde 26 mars kanko Khalifa Guita wonke ben ke defa sam Ousmane Niolle yonki nyalle jam
joni woni arande fa egle Mali be jotto hono do li runde Afrique de horsinim e ballon Mali ana jogi gikke lobbo hono Oumar Baba Traoré hore jowa de journaliste sportif Mali
c'était une équipe par contre
dem gubal gondugal mo intinede handen wala fu mo kulete li Afrique do Mali ana wa hebude sagu mudun sabi eden jogi sukabe dokkobe koy mubben be andudo ballon RDS mubben boydo do yeso équipe nationale o ko buri hewde fu li Afrique do ekintino o sini wonko gasay fu atan kany woni peletedo
contre performance
kalo hala horo chaldi mo radio benka Adama Maiga holitiwide ana welti ko eglembe ngadi dun kano holitiwide ko gasayno dum hani jewtede fadde de pido wadede
si les egna
ni eglembe lata kino arande ko jabbi dun dum wonno ko juwanno kan holitini wide ko be ngadi dun ana buba bernde e mba yettede watta funde badi den hono ni fu danyan ko gasay de mbaye welde hore hawde e de pide ka imadaraji kani wadede dabareji bawdi wadde fa jen yeso fu buri imadara e kintino be o won egle Mali be jogi tidallaji watta yoga
un problème
won hebunobe inde be inde ande en e ballon Mali fay e tawede be fiobe ballon hippe ngadi no inde hakkilo mabbe ko wondi wadede joni dum ana buba bernde Drissa Konaté andiriteedo diri ballon ana jogi ni gikke sanne e sukabe Mamed Magasuba be o e kintino fiobe ballon Mali kano won ko han yewtede fa handen yalla ko tewde dum ana hebe
grâce
sabe ekol ngaji ballon handen en jogi sukabe hewbe wawbe ballon wombe le equipe o mine rande de diande itan wonno ko min bamete amin pie ballon min ko kulami joni kanan ko be leydi meden di be njoppo e kintinobe ngollira no jidiri kanye joren be
en pression
jingonobe egle Mali be ananudira gorko sappo di dabo le terrain be ndulla jabu kebado yu golli dal ngadugal hakkunde joren be e wi mabbe fa han dukkitira juude ana hani wadde yalla eden keba yottade Qatar Suleiman Jabate wonno horejo fedde nodirten Union Nationale des Supporters des Aigles Mali
une équipe la
e sukab an anundiri pamondiri wattu joni o fu hakkilaji mabbe ana jotti e mbay ballon nino joni federation o kanye ministere humunide ro chaldi kanyo en kane fide dabareji mabbe lani do fa gasa fa be jabbo yaade coupe du monde o on ande be ballon kulli triwide ni fide ballon le terrain watta wattu gon e joni egle Mali be battane mabbe ana e juude mabbe